Oya, 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 oya. Munde zanita katilo, munde zanita kwako.
It's Madonna on the beat.
Bogi ni ya kimonyoski, tilafu sapo ina di area representing. Na kuna nikijidai, ujua ni mejikopa oya. Bana jolo tukwa sapa hivi na wajaste. Tumekuja furori ya kutatisha, tumemuk. Bana jolo tunataka hizo maduza, maduza 32 records, Balanchata.
It's a Madonna, the beat.
32 production, yo.
Nimeririma nikazi meni nasa jona skie nko madu magosho dona wataza na kidole ujitota na kahid nikatema mbele ya bini katanganya maguangi na bangi kwa wingi ngiluku na kakuku mbaka dina dia kachumbari kumbali maheta kama lazima ni kutukano julikane jipe miaka kama nani
leo ni leo na vunja ka hombang the weekend lazima ni ku have fun leo ni leo na vunja ka hombang the kwa pedi lazima ni kuban kipitishe vota guan ninapenda doshi lazima ilale ndani don't joke with the mean yako it's a heavy load na ni cheki batox ngata CL asekao na iwinja miada dance all diva
niko lockdown na bado tunasere na wanati magode zimewaka mafisi wakicheki nguati na chapadi na leo na zadhani ni party party na baby nko kidale na kudishika tafashi tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere cheki ni shere cheki ni shere
time to time time do the villa mbota shen ku shen mini juu mtani ota creme ni creme toka deep gongeta dive to dive kwa mtaro bila flota vako za kivampa ya mese ya shingo dhudha kwa manayo design ya dingo the shot at the monkey mkia kwangu bolingo big butt kwenye tong tong dunga
mbogi ama odi ya makoto bila odi kimangoto bila sori misokoto bila worry na ichimba kaki nyongi na yendesha kaki gonyi kani nyaru misi chomi ni aluta kasi story mlei na kwa area mei na kuteria na kutowa tenje na kutowa benje oyole ni kufiti na pendwa na mashabiki ni chuma bila risiti ni mada na ni mazishi ni rada na marafiki talanta inariziki bila sosi na
sasa hivi na sere na wanati magode zimewaka mafisi wakicheki nguati na chapadi na leo na zadhani ni patipati na baby nko kidale na kudishika tafati tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere cheki ni shere cheki ni shere
napenda dhudha ikienda mdogo kazandu utana ona ni mauta nazipanda na mzuka uguza kwa huyo msupa kuguzishe bila pupa mauta si mfupa amejeza kiashua na kwanza msupa akikaa mbaya nalipua na daradara hizo jegi daro wakizua machura wako inade wanatekwa kamkuja na sere na mavako za kibuda kwa manyuta yoyo
bokini ya kimonyoski tilafu sako ina di area
baby girl nebuto akati muisho boy child nipi attacking position shadow dis unajua inhibition inhibition nipi attacking position attacking position attacking position inhibition nipi attacking position attacking position attacking position
oya 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 balanchata
niko lockdown na bado tunasere na wanati magode zimewaka mafisi wakicheki nguati na chapadi na leo na zadhani ni party party na baby nko kidale na kudishika tafati tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere tuchatise harding ware cheki ni shere cheki ni shere cheki ni shere.